auparavant
na, 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 na,
son yeah. numéro.
Kale kwa ingo kusaga olunakule yankubire simu nali simu manyi era namugamba nti wrong number yanyonyola natotola naye nga mbutuufu simutegeera konze okay osanga bwe najjukira nakukubira yagikuba nga ngifuula bize lwe njikute nga mugamba sorry naye teyatya bambi yalemerako kumbe baabu walimu ekyama when I tang a wrong number hey kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 namuvuma kuba nali nkoye okuntawanya ng'akanda kwetonda ondonno wabula olumu nneebuuza ky'omuntu atanfumangako ata okwekufunamu ekisa wabula natandika mpola nga lwatakubye enninga mu misinga nga lwenjikubye n'atakwata mu butuufu kinnuma nnyo 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 when I tang a wrong number hey kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 kizudde okufuna omukwano gwa ddala kuba kusoba sono wange engeri gye twefuna yewunyisa bye twalina okusembya ate bye twasooka ng'okwevuma bambi when I tang a wrong number hey kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 when I tang a wrong number hey kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 nnyo